Mariko 8. Bang' ndalo matin, oganda moro machielo maduong' nochako chokore, to ne gionge gi chiemo. Omiyo Yesu noluongo jopuonjrene, mowacho nigi niya,
"Akecho jogi nikech gisebet koda kuom ndalo adek, to koro gionge gi chiemo. Ka aweyogi gidok thuchegi ka gidenyo kamano, to nong'no ditergi e yo, nikech moko kuomgi oa kuma bor ahinya."
To jopuonjrene nopenje niya,
"Ere kama ng'ato diyudie chiemo e thim kaeri madrom jogi duto?"
Yesu nopenjogi ni,
"Un gi makati adi?"
Ne gidwoke ni gin gi makati 7. Yesu nowacho ni ji mondo obed piny, eka nokawo makati 7 go, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong'ingogi, momiyogi jopuonjrene mondo opog ni ji, mine gitimo kamano. Bende ne gin gi rech moko manok matindo tindo. Mago bende Yesu nogwedho, mi owacho ni jopuonjrene mondo opog ni ji. Kamano ji duto nochiemo moyieng'. Bang'e ne okwany ng'injo modong', mi oromo atonge 7. Jogo duto ne 4,000. Eka Yesu nogonyo ji moa. Ento nodonjo yie kaachiel gi jopuonjrene, mi odhi e gweng' Dalmanutha. Jofarisai moko nobiro ir Yesu, mochako mino kode wach. Ne gidwaro teme, omiyo ne giwacho ne mondo timnegi hono moa e polo, manyiso ni Nyasaye ni kode. To Yesu noomo chunye matek, mowacho niya,
"Ere gimomiyo ting' ma kawuono ne kwayo ni mondo timnegi ranyisi? Adier, anyiso ni onge ranyisi manotim ni tieng'ni."
Gikanyo no noweyogi, odok e yie, mi ong'ado nam odok loka machielo. Noyudo wi jopuonjre Yesu owil, mi ok okawo makati moko odhigo, to ne gin mana gi makati achiel kende e yie. Yesu nowacho nigi niya,
"Yauru wang'u mondo ubed motang' ni thop Jofarisai kod thop Herode."
Eka ne giwacho e kindgi giwegi niya,
"Owacho kamano nikech waonge gi makati."
Yesu nong'eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo uwacho ni uonge gi makati? Pok wach odonjonu? Muwinjo tiend gik matimore? Koso pod parou odinore? Un gi wenge, to marang'o ok unyal neno? Bende un gi it, to ere gimomiyo ok unyal winjo? Ok unyal paro ni ne ang'ingo makati 5 ne ji 5,000? Koso atonge adi mag ng'injo modong' mane uchoko?"
Ne gidwoke ni ne gin atonge 12. Eka Yesu nomedo penjogi ni,
"To kane ang'ingo makati ni ji 4,000, to atonge adi mag ng'injo modong' mane uchoko?"
Ne gidwoke ni,
7.
Yesu nochako penjogi niya,
"To bang' mago duto, wach pok odonjonu?"
Bang'e ne gidhi Bethsaida, mi jomoko nokelo ni Yesu ng'at ma muofu, ka gihombe mondo ket lwete kuome. Yesu nomako lwet ng'atno, mi ogole oko e dala. Ne ong'ulo lawo e wang'e, kendo keto lwete kuome. Eka ne openje niya,
"Bende inyalo neno gimoro?"
Ng'atno norango koni gi koni, modwoko ni,
"Aneno ji kawuotho, to gichalo mana gi yien."
Eka Yesu nochako keto lwete e wenge ng'atno, kendo kane ng'atno temo neno matek, wengene nochango chuth, mi oneno gik moko duto malong'o. Bang' mano, Yesu noweye odok dalane, kokwere ni kik odog e dala mar Bethsaida. Bang'e Yesu gi jopuonjrene ne jowuok, modhi e mier mokiewo gi Kaisaria Filipo. Kane gin e yo gidhi, nopenjogi niya,
"Ka ji loso kuoma, to uwinjo ka giwacho ni an ng'a?"
Ne gidwoke ni,
"Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elija. Moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi."
Eka ne ochako penjogi ni,
"Un to, uparo ni an ng'a?"
Petro nodwoke ni,
"In e Mesia."
Bang' mano Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng'ato ni en ng'a. Bang' mano, Yesu nochako puonjo jopuonjrene kawacho niya,
"Wuod dhano nyaka ne masiche mang'eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik nyaka dage. Enonege, to bang' ndalo 3 nochier."
Ne owacho negi wachno ratiro. To Petro nogole tenge, mokwere ni okonego los kamano. To Yesu nolokore, morango jopuonjre ne, miyo kwero Petro niya,
"Ae nyima satandni, nikech paro mari ok paro mar Nyasaye, to mana mar dhano."
Eka Yesu noluongo ganda mane oyudo chokore, kaachiel gi jopuonjre ne, miyo wachonegi niya,
"Ka ng'ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape kendo oluwa, nikech ng'ama dwaro reso ngimane, ngimane nolalne, to ng'ama wito ngimane nikech an, kendo nikech injili, to nores ngimane. Ere ohala ma ng'ato yudo konwang'o piny duto to owito ngimane? Koso ang'o ma ng'ato dichiw kar ngimane? Ka wi ng'ato kuot koda, kendo kuot gi wechena e kinde ma ji timo e richo kendo weyo Nyasaye ni, to wi wuod dhano bende nokuod kode kobiro e duong' mar wuon mare kaachiel gi malaika maler.